lo sisi baby qelu hlale now kukhona izindaba manga bazotshela nga hello sisi baby qelu hlale phansi benze ibutha I swear I wanna make it right with you I think we always fighting do you think we will survive Ngoba kukhona munye ozongithanda kahle Angisakhoni funny for me It's not that simple But I gotta let go Hello sisi baby qelu hlale now Kukhona izindaba manga bazotshela Hello sisi
Hello, mntombazana, ubani igama lakho bengisacela nje ukuza Angitshela uvela phi na Ngabuthanda oluningi enhlizweni yami Ukuvela mabhayide Angisakwesi nokusibamba ma ngibona wena Khanda livele zweke
Hello, sisi, baby, qelu hlale now Kukhona izindaba manga bazotshela nga Hello sisi baby qelu hlale phansi Benze ibutha I swear I wanna make it right with you I think
Stalo yazi ukuthi mina baby ngasifela Ngiyakufatela Angithi baby ngakutshela Forget about this rumors They'll drive you crazy Can't untie me in Oh, ah
Western Rasani Ngisakhoni nami I thought we were forever Kanti yini na ungangithembi Kanti yini na ungazithembi
Hello sisi baby qelu hlale now Kukhona izindaba manga bazotshela nga Hello sisi baby qelu hlale phansi Benze ibutha I swear I wanna make it right with you right there